neno bismillahi. Kama mwisho, mwisho wa riziki yangu langu neno alhamdulillahi. Ilianza, ilianza nia yangu na neno bismillahi. Kama mwisho, mwisho wa riziki yangu langu neno alhamdulillahi. Sijafui kinywa changu kutukana, sijawahi nalinda status yangu japo mna nikebehi. Sijafui kinywa changu kutukana, sijawahi nalinda status yangu japo mna nikebehi. Be more.